Ladies and gentlemen, it's your boy James Z. Take me to church now.
It's Mumba.
It's Mumba game. Sheria, ndo maana wamezulumiwa haki zao. Na pengine hakimu amekula pesa, ndo maana anapindisha pindisha sheria. Na kuna wengine wanatembelea magari ya kifahari, usiku wanalala kwenye majeneza. Na kuna wengine ni wachawi, kazi kuloga tu wenzao, badala wajiroge wafanikiwe.
Uyelelele, 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 uyelelele.
Baba, bariki kazi ya mikono yangu. Baba, bariki kazi ya mikono yangu. Usinache nianguke kwa mikono ya shetani. Baba, bariki kazi ya mikono yangu.
Kuna wengine wanadanga, tena wao ni makonki, wanaisi utajiri unambukizwa kwa ngono. Na wengine majambazi, ibada yao ni kuiba, wamesahau za mwizi ni arobaini. Na kuna wengine mapacha, wamekufa kule Mwanza, baba nenda kafariji familia zao. Na kuna wengine hawazai, wamefungwa kwa waganga, baba tena miujiza nenda kawafungue.
Uyelelele, 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 uye.
Baba, bariki kazi ya mikono yangu. Baba, bariki kazi ya mikono yangu. Usinache nianguke kwa mikono ya shetani. Mikono yangu. Baba, bariki kazi ya mikono yangu.